Avuzayikhala lezinyembe subukadwe ikali solo. Kuge mkube nansa you are a star. Kade slupeka kade ntu manje sesaphumelela nithi umuntu nathi sicela ukuphuza kulowo mthombe nifuza kuwo kanti kunini nikhipha ubuthi nami ngicela ukudla kulolo gqobo bese ngeza izandla bese ngibonga kuSomandla baningi abantu esasizwana labo siphila labo siphusha labo sihlupheka labo baze bafa nabo bengaphumelelanga yeah yeah they say time wait for no man aninikeni ugqoko lami ngini bese ngeza izandla yeah yeah avuzayikhala lezinyembe subukadwe ikali solo. Kuge mkube nansa you are a star.
Star, you are a star. Star, you are a star.
Inkinga zayisola kusiza inkinga zanamuhla. Yeza namuhla kusiza inkinga zangakusasa. You are a star.
Ngilwe,
ngabe bonbathe nenkosini, nathi asilwe.